amat.unaux.com.
Yeah. Hansa V. Nifuna ndiziwe odosa ndikonda paka ndisadziwe analipo ena timana ndiswela tawana nditela chumana ndijela. Yeah. Chikoni ndili nasho bodo ndiumphawi usapanga puma imakhala nthawi ya ndizagula besi ndizamanga nyumba siku lina ndife ndizavina lumba undiwuzi letu ndifuna ndidziwe moyo wako onse uzakhala ndine undiwuzi letu ndifuna ndidziwe moyo wako onse uzakhala ndine
ndifuna ndidziwe.
Chikondi sidilama ukasandisiya uzaona kiyama undiwuzi letu baby osabisa nditati ndadwara uzandisambisa nako ndavo ena ndimana ndiswera manyasi kwa mapolo azangana ndiseka ndimauma wawa ndimauma kunda ndizienda awili ndimodzi ngati nkunda chikondi ndikumfana kumaipa samoto zikatelo baby uzalandila mphoto chikondi ndikumfana kumaipa samoto zikatelo baby uzalandila mphoto.
And if you want to see what
Dandiziwe, dandimasule, dandiuse ne.
Dandifuna ne.